yeah, yeah. Big time. Confidence.
This is on this beat, ladies and gentlemen.
Leo natafuta njia, nirudi kula lipotokea. Mana nyumbani ni nyumbani, acha nirudi lipozaliwa. Mapenzi na yachukia, mapenzi na yakimbia. Kweli penzi jipya ni tamu, mwanzoni mwishoni mtihani. Utaitwa baby baby, sweetie utaitwa honey love. Baby utaitwa habibi, majina mengi lazizi. Naweza pewa gali, sawa kalala nyumba ya kifahari. Sawa zile baby unataka nini, kawagira sana ulizwa. Utasikia wao umechelewa kuludi baba. Mapenzi moto moto mudi baba, na kuwakea maji ya kuoga baba. Kawaida sana ano
sijipia.
Oh na 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 na
sijipia.
Nani umisa
sijipia.
Nani tesa
sijipia.
Oh na 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 na
penzi jipia ni mikosi. Penzi jipia kapuku na jona bosi. Tambaka kwa utosi, kila siku nona kama Jumamosi. Benz jipya kofia na vulia, tauwekezi wisauti yake utaisikia. Rafiki unawachukia, unaona kama vile wanakubania. Benz jipya, ndugu wanakusalimia, unaona kama vile wanakufuatilia. Benz jipya,
sapewa gali, sawa kalala nyumba ya kifahari. Sawa zile baby unataka nini, kawagira sana ulizwa. Utasikia wao umechelewa kuludi baba. Mapenzi moto moto mudi baba, na kuwakea maji ya kuoga baba. Kawaida sana halo
sijipia.
Oh na 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 na
sijipia.
Nani umisa
sijipia.
Linani tesa
sijipia.
Oh na 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 na
Moja Records.